dajimsafi.com.
Uja vidole sini silivisha.
Ili duda likiwa na upudo, yani umutani apatoshi.
Apatoshi.
Ha 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 ha.
Upudo, upudo on the beat.
Uwa tuchase hilidude, hilidu machisimoji hilidude, hilidude wanangu hilidude, hilidude ojamani hilidude. Usilete maseke, utapigwa macheke. Hili dude atari limefika we masese. Usilifanya orejui. Usilete mabuzi. Hili dude atari limefika paka bizi. Oto manaliti pidwa kwenye showgram. Tuana fly. Muone paka upudo chisa butterfly. Liti pidwa kwenye showgram. Tuana fly. Muone paka kabeja chisa butterfly. Chisa butterfly. Gram tuana fly. Luka butterfly. Gram tuana fly. Kunde chisa butterfly. Gram tuana fly.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.